East and a t-shirt.
Uh-huh, shanza. Kuna nini?
Oya, Insta ina t-shirt, demu wa kuachua na vujisha picha.
Yule amna kitu kwa kichwa, na ndo maana mimi nilikuwa na mficha. Chuone anatembea na maticha, rectures wote sio sifa. Shimo limetemele kinoma, ila akikai tena singizia dikra.
Oh, I had that shit, that is the reason I had that bitch. Oof. I keep up bushi, nooksi, vitu vengine sigusi.
Oho, kwane ujui, raisi wa choka mramba.
Really?
Na hizo story za kuwa natoka na mtoto waziri ni kamba.
So you mean to say, haiku intention for you to stay. Haukuwa patient or debt to pay. Haikuwa veli, lidhari mefeli, kumbe da veli tu.
Sikia, kasha ntumia locations tokei. Kasha npigia masimu spukei. Alijua na nichezea, kumbe na mchezea 4K. Wako juzi, tuapa juzi, aliposto po Kenya ni wongo. Mazingira ya picha ni wazi, ya naonesha ni bongo. Afu, anadharau sana wenzake kama yeye ajaumbo kwa udongo. Usidanganyike anatoka na zee wazao na mpakia mkongo.
Utajua jembuzi nilituma Gucci za Kariakoo. Yule mzee wanaye wanko. Plus sijali sina habari, bora kidari na pata poa. I don't really mind, kuna vitu vingi huwa nazo nazo. Natafuta cheda, sipotezi muda na mawazo wazo. Na kwa hii life, mapenzi kupata ni kweli. Demu kipata misele, kisinzia delile na kata na nyele.
Hey, punguza kwanza kelele, bona ukau kikumpige misele. Unajiona sokwa na kuona ngedere, kwa sabo umwagi mchele mchele. Zawada umpia unuya tanyuele, wendo na ngoje kila kitu upewe. Kawambiwi na kuambia, pisi yako pia naliwa sana huko mbele kumbele.
I've been in the radio, she can't play me. Bought me pee and they come for free. Go take your hard feelings kwa therapy. I'm sorry my
I got 99 problems but the bitch I want, she likes that. Nikim chat, she writes back.
Na sitaki kufight, sezi mtengezi ya vision, kuna lose my sight.
For your information, nimelana madem wengi la kuchukua my dreams. Na huku atoko pima memes, ni stories amboka na teams.
Haya hizo stories na tosha, sio series na nchocha. Iko kidemu bado na kipenda mwanangu, punguza kuchocha. Hawa mademu tuwezi kwa chungo, kemfungia na liwa na boda. Kama mtanzao tu, kiona tigyo na sumbo na miavoda.